Yo. Black.
Kana nivuta ghetto, kapige bunduki,
hey bunduki.
Ila nogopa centro, michezo ya mbaruti,
mbaruti.
Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushe mwanza nyege. Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushe mwanza nyege.
Nani kama mchaluo, shape ya Mombasa. Apendagi mpasuo, ata kishinda basata. Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Kongoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Domboro,
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama na chuma papai.
Oh papai,
funika, funua,
twende.
Bandika, bandua.
Oh my Anika. God, now, oh, hear this,
Kanika.
Oh, hear Chukuru. This.
Katika Nina midari kaya rumba Kibao kata kinyonga Ufuko nina rumba
Yani katoto kami Kako ni mbindi
DJ Stans
In the mix
Katika, 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 katika Nina midari kaya rumba, kibao kata kinyonga Ufuko nina magumba, lungu nichili na sunta Yani bo 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 bo, kana niko shaga wo o o o Yani nasimama dede dede, kakitingisha wo 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 Baby girl, dance for me one time Ni unofeni kunata Tena jifunge na ngata Zile za kibao kata Baby girl, dance for me one time Ni unofeni kunata Tena jifunge na ngata La 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 Katika, 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 katika Katika, 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 katika
Yani katoto kami, kako nimbindi Kamekazika nengingingi, nyuma mbwi Kako mbwimbwimbwi, kana misifa shangingingi Likamfizia kitambo, leo kamenasa chambo Kapakia na mdando, kajegeje karambo Kana michezo ngomani, sindi mbali zombe Nani nampatia za pwani muogo aja ngombe Leni Kana niko shaga ro o o o Paga nasimama de 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 Kakitingisha wo 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 Oya
Shita
Yani siwezi kutembea
cheche me na cheche me ya. Yani adi na lege ya.
Katika katika
let me hear you scream.
DJ Stens.
I said, Shimo limetema, no shida feti. Tuonyeshe sinema wakina feti. Asajo, nejo, wena tancho godo. Hajinkolo jinkolo go. Kwa uno la soto jo. Baby jo jo jo. Hajinkolo jinkolo go. Kiku pa jo godo. Uno la soto jo.
Oya jibebebe. Asa jibebebe.
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu
pachu pachu.
Nichanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu.
Ili penzi walikome washakuna ku
shakuna ku.
Hey, baby sakororo kerewa naija
soko soko.
Asa domoro walewa aija
roko noko.
Mi kwako shoti atakila lewa vimba,
vimba.
Mkuchekeche kama wakila mkude simba.
Asajo nejo
una tancho godo. Hajinkolo jinkolo go. Kwa uno la soto jo. Baby jo jo jo. Hajinkolo jinkolo go. Kiku pacho godo. Uno la soto jo.
Thamani yako, uzuri wako. Now you are mwenye, siku wachi pengine
ni.
Thamani yako, uzuri wako. Yuwa mwenyewe, siku wachi pengine uniachewewe. Hali mbradi unanipenda, fikiri tututaishi kwenye dunia. Siku wachi pengine uniachewewe. Na jikowe jikola ukama mboni ya macho yangu. Mtakulinda mpenzi wangu. Weni jikowe jikola ukama mboni ya macho yangu. Mtakulinda mpenzi wangu. Achana Hachana nao, kuwachana nao. Hao wenye roho mbaya, wanatusema vibaya. Hachana nao, hachana nao, kuwachana nao. Hao wenye roho mbaya, wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijenacha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usigine cha kwa fit na maneno yao.
Lamba lila lolo,
oh, yeah.
Wani hiko nini?
Una ambari, jinsi gani moyo wangu na upiniza. Wendo furaha yangu, wendo amani yangu. Weni jiko jiko lamu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Weni jiko jiko lamu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Nao wenye roho mbaya, wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Nao wenye roho mbaya, wanatusema vibaya.
La 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 la
chombe mtoto laini laini anawaka waka.
You're hanging out with DJ Stance.
Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Minawe paka kiyama tuombe uzima, waroge kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina, wafike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari, katoto hodari,
hodari wa mafe,
jamani hodari,
hodari wa mafe,
kwa mchezo ya chumbani hodari,
hodari wa mafe,
utundu kitandani hodari,
hodari wa mafe.
Ten,
he's ten.
In the mix.
When he come in, katoto chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makiri kiri, kuniwasha kapiri piri. Fundi haswa amekithiri, kunipani lewe. Kwasa kwasa ndani bingiri, za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe? Nichezeshe kidaru sosi kwa manane,
fanga
nikande kipanda uso tufunikane.
Kanga
nipitishe bodala uko tukakutane.
Kanga
siepini wao puto wasijichanganye watapasuka. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi,
hodari wa mapenzi, jamani hodari.
DJ Stance.
Weunga unga mitambo miniko hewani, mambo yanaendaga na fani. Funga virago ya job wizani, bahari ikichafuka inakuja. Weunga unga mitambo miniko hewani, weunga unga mitambo miniko hewani, mambo yanaendaga na fani. Funga virago ya job wizani, bahari ikichafuka inakuja tsunami. Usipoelewa somo watu na kupiku. Nauliza majibu, kupata heshima unachimba dimu. Ila ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha akili uliko wazima, wezi ukakutanisha milima.
Stop it, stop it, turn off.
Oh, DJ Stance.
Weunga unga mitambo miniko hewani, mambo yanaendaga na fani. Funga virago ya job wizani, bahari ikichafuka inakuja tsunami. Usipoelewa somo watu na kupiku. Nauliza majibu, kupata heshima unachimba dimu. Ila ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha akili uliko wazima, wezi ukakutanisha milima. Tafuta kitu cha kujipima, ukishindana na pombe unataka kuzima. Weka ushindani, fine, me I don't mind. Na uza sura mtani, people don't buy. And you know what, sema bye bye. Okay, disco limeingia masai. Achia njia, achia achia njia, achia njia, achia achia njia, achia njia, achia achia njia, achia njia, achia achia njia.
Tens, tens.
In the mix, in the mix.
Shanga mata, bishara hailipi unakata. Hapana bana, me I don't like that. Sinijaribu kama nguo ya kufa. Na break it down.
Oh,
DJ Stands the deck terrorist.
Rangi ya mtume dube, ngozi yake laini, kiuno chake cha kipekee, kiuno chake cha kipekee, yani figa nane kamili. Tena magari na bisha kwa usiku na mchana, washika dau na wasani. Mimi na mlaumu mama ya kuloriti matatizo, uzuri wako swasari.
Nyuma mkia pweza, shepu katapira. Mechi tunazozicheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo. Kitovu ni kipini, mtoto jojo jojo. Afaedele kimini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini, yani soto joto. Utajanipa mazongo, ukijari taya,
taya, taya.
Nizidishe uondo, timza kaya,
kaya, kaya.
Sichururu ndondondo, tenzili kapaya,
kaya, kaya.
Unavyo ni changanya manuva,
DJ's
Yono sili kama msuva, kwako unapona. Majabu sama kinguva, mchezo unavyo ni funga funga, magoli ya kona. Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo. Kitovu ni kipini, mtoto jojo jojo. Afaedele kimini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini, yani soto jojo jojo.
DJ's 10
in the mix.
Mimi wewe ni wangu, ni wangu, nimemi
siku kuona kwa kipenzi chako. Nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu? Wewe ndo msiri wangu kipenzi chako. Mayo, chaguo langu ni wewe, si unachua mama.
Kwani iko nini?
Kiniacha mwenyewe utaniungua sana. Tulipotoka ni mbali, si unachua mama. Katikati ya safari utaja ni uwa wana. Wewe na mimi baby tusikwe wote. Nife uniokote ni kuokote. Sasa kwa nini unaruhusu nichekwe? Mkono kauya mtoto usiukate.
Samahani waita, ongeza grass. Hey, uhudumu, ongeza grass. Samahani waita, ongeza grass. Hey, uhudumu, ongeza grass. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu.
DJ Stems, the deck terrorist.
Yeah.
hanging out with DJ Stens.
Akaja, akaja bongo, keroro. Aki drink ana yumba yumba, keroro. Nasikia mi love, sio kidogo. Anaweza love, anankosha. Kwa vile, vile, anavyo ranso.
Ndio imenitoa kwenye bench na game na lesa kata ta vita vini wele. Sina nyendo za pupa kuhasonsha graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku wera nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki ze rank. Kogopa na kushoboka sona kujitia dough. So fara kwa mamiko kizimamia show. Omboy, kumisa nini ujaja kumek dough. Of course shedded shedded zedia kumek show. Napo jaribu ni kiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB. Seke 1999 makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha can push. Push ila kubuta na sitasha kwani.
Wanataka kufanya kufanya ni nao. Amali zetu anazotu kijuwi zao. Stories zetu anatu wako data zao. Na wao wanasuma kwenye mitandao. Oh. Yumba, stani kwa site, najanga majumba. Nishajua unachagua right au bumba. Nimekua nishajua mungu sio ndumba. Binks be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus, changi hata mada. Rider wa deal, check it brother. We go harder, chilling with the bling bling style. Kama Gucci and Prada. Baka mkili ona mseme
Kamu baba.
Yeah, I give you some more dada. Old school kama vile pizza more brother. I wish it change it raw saba. Do the raw shada. Dada squa gaga. Wish it wear kaba. Me na haba haba na haba haba. Me jaza kibaba. Unataka kufanani ya tufanani nao. Amali zetu wanazwa piuzi juwi zao. Stories zetu wanatuwa kwa dada zao. Na wao wanasuma kwenye mitandao. Oh, 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 oh.
Lamba lila lolo. Kwani iko nini?
DJ Ten.
Mazima simu yako ukiwa na mimi. Nimeshakuwa mume wako. Hasira za nini? Tena punguze vituko ukiwa chumbani. Nino kama baba yako nilokuweka ndani. Habari zako nazipata na makitu bila umia. Unanitukana ukilewa. Sina kitu na kibabia. Natamani kikukumwa. Ila siwezi tambia. Punguza vitu kama siwe ndani. Nipate raha ya dunia. Basi
DJ Stan.
Na uogope marafiki zangu. Na kupenda sana. Utaki kubadilika we mwenzangu. Unanyinyanyasa sana. Kisa nalinda ile pesa. Uogope marafiki. Usinyanyuka
zangu. Kiangazi masika ukichanganya.
DJ Stan.
Vyote vikashuka kwa vitanielemea. Takosa pa kushika tavavanya. Wewe ndo mwandani wa nilokuzoea. Mtunza vyangu visiri, mwenye kunisitiri. Fundi mitambo, kinga yangu ya mwili. Sielipabiri kuchoma chango. Sitaki kafiri, jangiri. Mwingi wa mambo, moyo waka ukatiri. Kondeshwe mwili ajifanye rambo. Si unajua dalili ya mvua mawingu. Ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Nami si unajua nimeumbwa na wivu. Kidogo tu pressure yashuka ya panda. Niahidi kama utatulia. Baby, niahidi kama
utatulia.
Sibaki nkashika tama.
Utatulia.
Baby, niaidika
utatulia.
Wasinipie changama.
DJ Stans, the deck terrorist. DJ Stans.
Maneno yangu si Biblia wala masafu. Tuseme usibadili. Jichunge kipenzi changu. Na nisikia usicheze rafu. Katimia walo tabiri. Sijifanye Ronaldinho. Penzi utie mbwe mbwe utaribu. Visokoro kwinyo. Wakupitie denge kukujaribu. Kina kapachino. Wakakutia wenge kwa vizabibu. Wakugongeshe mvinyo. Ukaota mapembe iwe aibu. Si unachua denili ya mbua.
Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho.
DJ Stan.
Ya nini kumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wenda kisichoridhiki, akili kisa ya nini tutoa nero. Nimepungukiwa kipi, unanaishi, sinataki balaro. Oh. Na ule watuando mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga saa. Tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukome kunilie. Nisha chupa.
cha vijembe Dara umaneno Umasimango
Nishachoka wacha kweli ni kwenye
Nishachoka
Now hear this
Say love is a beautiful thing
Ila kukua imekulemea Sababu ni wewe
Jua inanichoma kibandani
Why just treat me right, I'll give anything you need I'll be your one and only Why just treat me right, I'll give anything you need
Siseme sio sawa
Sio sawa I'm a high class girl Bila hiyo sio sawa
Baby itakuwa sawa Basi nilewe nilivyo Nilivyo Nilivyo
Nami nilewe nilivyo Nilivyo Nilivyo
Basi nilewe nilivyo Nilivyo Nilivyo
Nami nilewe nilivyo Nilivyo
Sina Vicenti ukweli Kila kitandani ya tari ya kukudenja Usiniache barini kipenzi
Si unajua mami Sio sawa
Nataka niwe na wewe Lakini no romance With that finance Nalo kumu kipenzi I'm a high class girl
Chonde chonde mami Usijeni acha kilema wa mapenzi Taratibu baby Njotende sawa
Chonde chonde daddy I don't wanna be a slave in love Vika baby see
Hata kukila umena Usiseme sio sawa
Sio sawa I'm a high class girl Bila hiyo sio sawa
Baby itakuwa sawa Basi nilewe nilivyo Nilivyo Nilivyo
Nami nilewe nilivyo Nilivyo Nilivyo
Basi nilewe nilivyo Nilivyo
Pengine uniache wewe Hali mradi unanipenda Peki yetu tutaishi kwenye dunia Sikuwachi Pengine uniache wewe Na jikowe jiko langu Kama boni ya macho yangu Takulinda mpenzi wangu Weni jikowe jiko langu Kama boni ya macho yangu Takulinda mpenzi wangu Achana Achana nao Uachana nao Wenye roho mbaya Wanatusema vibaya Achana nao Achana nao Uachana nao Wenye roho mbaya Wanatusema vibaya Baby love Wewe wangu mi wako wa moyo Oh baby love Sijenecha kwa fitna na maneno yao Baby love Wewe wangu mi wako wa moyo
For those of you that are not down with this type of music, we apologize. Now, deal with it.
Two ways, baby. Wanasema mapenzi kidonda, lakini mbona nakupenda sana. Wamenipa story mob tu yako. na bado na kupenda bana. Pende ni kupende, akilani usinitende. Nilipende ni kupende, sisi pamoja tujipande. If you give your love to me, I will give my love to you. If you give your heart to me, I will give my heart to you. If you give your love to me, I will give my love to you. If you give your heart to me, I will give my heart to you. Baby, many chingi changa, chingi changa. Oi, oi. Baby, many chingi changa, chingi changa. Oi, oi. Changa chingi changa oi oi baby many chingi changa chingi changa oi oi. My love goes two ways, my love goes two ways baby, my love goes two ways, my love goes two ways baby. Wanasema mapenzi kidonda lakini mbona nakupenda sana DJ Spice. Wananipa story mob tu yako na bado nakupenda bana lakini mbona unanichanganya. Kunipitisha ni maruti panya. Baby na nichanganya. Kila maru na nidanga. If you give your love to me, I will give my love to you. If you give your heart to me, I will give my heart to you. Baby mani chingi changa, chingi changa. Oi, oi. Baby mani chingi changa, chingi changa. Oi,
DJ Ten.
Sabaha nuri lazizi, hali yangu kama yako.
Waona je wazazi, nyumbani utoke hapo.
Kawa nusura mwenyezi, ofu ya juu yako. Ebu nitoe majozi, unijuze shida yako.
Shida yangu sijiwezi, dawa yangu sura yangu.
Ebu nitoe majozi, nijuze shida yako.
Shida yangu sijiwezi, dawa yangu sura yangu.
Wengine weacho mozi na kupenda peke yako. Wengine weacho mozi na kupenda peke yako.
Daima nitakuenzi, sili tupe pendo lako. Daima nitakuenzi, sili tupe pendo lako.
DJ Spence.
Hey yo, this is Skibas representing Science of Love with DJ Spence. DJ Spence, big tuna player.
DJ Spence, the dance hall.
Kiwa kambali, baby. Uza kopeshe na zidi speedy. Usini ache, baby. Nanipa piko la kigahidi. Asi mororo.
Najua uko na mimi mpenzi.
Sije wanya kiporo.
Najua kuliachaga wezi. Yeah, yeah, yeah.
Kiwa mbali, baby. Uza kopeshe na zidi speedy.
Ya moto yashaniunguza mimi nateketea. Niliwaka na ototo wangeniuguza sikutegemea. Na kama dunia tambala langu lishatoboka, sina tapa kulala na kesha kwa kimo. Wale marafiki lokula nao na kunisifu sasa siwaoni. Eti sina kikisi ndani nao, huku sina kitu mfukoni. Kama pesa nilipata nikadharau, hadi wazazi nikakesha kula bata na jisau. Na kumwakara kunipa hiji, oh yani sina
usina ye.
Kunipa imani
usina,
oh sina mawa
usina
ye, ye.
Usina
hata wakunifariji
usina ye.
Kunipa moyo niendele
usina,
oh sina mawa
usina,
oh ye.
kufunzwa na mama, ufunzwa na dunia, misemo ya wahe. Family ndugu lawama, sikutaka karibia kwangu lipotea. Bona mali eti kufa kwa nya, kumenivuka kwa mali na funja daranya. Jua likizama, nafsi na nyongea mawazo. Nani ni mpela wama, peke yangu naongea hamnazo. Kama pesa nilipata nikadharau, hadi wazazi nikakesha kula bata na jisa. Unakumwa gara kunifa
DJ
Aba
Classic DJ's
Rembo, jotu jenge malengo. Kikutazama naona nyufa kwenye mjengo. Unaonekana kama mji wenye upendo. Nafanana na mtolo choshwa na mwendo.
Sini kupe namba yangu nipigie weekend.
Weekend, baby.
Hoyo unasema, chukue huyu mtoto yuko standi. Vira navyo hema sio kama mtu apendi. Mewelewa mziki anaofia kucheza. Anasema naruga chafu, mesha kwa kifimbo cheza. Sema nini na malo na bembeleza. Kwa sela za Somali na kula chungwa paka chenza. Ha? Shida kujiuguza. Mama you hot na ukondani unaniunguza. Sita kujua, tankijua, ntapuuza. Taka kula bata, wache kumchunguza. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wakukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wakukubeba.
You know I like it, mina kupenda and I give you what you want it.
Hey, what you want?
Nipo chizi nidati, nakilala kwenye singizi ufate.
The way you talk mama.
You know I like it, mina kupenda and I give you what you want it, baby.
Hey, what you want?
Nipo chizi nidati, nakilala kwenye singizi ufate.
DJ Spence
RKO Media.
DJ Stans the
Dead. Nataba, nataba. Kilicho nishawishi upore wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole najivunia. Tupeane mapenzi iwachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri, wakutane wawili wanopendana. Sizidishe washauri, watasababisha tuje kugombana. Aye. Angalia shefu, kawe masepetu. Angalia jicho, Hamiza Mobetu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wallahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele. Na uzadaga, ili ninunue motoka, nikurizishe, unanipa furaha. Na nguvu ya kusaka chapani sikuangushe. Tuna nyota ya Adam na Hawa. Oh, oh, tunavyopendana. Hata wakituchukia ni sawa. Oh, oh, tuaminie mama. Wanaona umenipa dawa. Oh, oh, wanaongea sana. Chunga usije kuota mbawa. Oh, oh, ukanacha dilema.
Matabi nipweza penzi nitafika mbali.
Nacheka Kiingereza.
Domana nacheza ya watu natupia mbali.
Yamani,
natabi nipweza penzi nitafika mbali.
Kwa kweli hamtoweza.
Domana nacheza ya watu natupia mbali.
Basi baby nikubatie mama. Angalia shefu,
kubatie.
Kawe masebetu, angalia jicho. Hamiza Mobetu, karangi kake. Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wallahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele, milele.
Thank you.
grind, 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 grind.
Ooh.